VOA con Radio Sagale America. ሬዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ገበያ ግጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ አጀል ገበያ ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩለ ሰገል ድግደሚ ለማክ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲቭ ኢንተርኔቲን ከነን ሰገንታ ከኞር ዱፋጅርተን ደገፈቶ ተከኘ ጃለ ተሞ አከሞልተን ዊጣታ ኦንኮሎሌስ ኩደ ሰገል በረኩመ ለማፍ ኩደ ሸን አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ ኦንኮሎሌስ ሰሰዴት በረኩመ ለማፍ ሰዴት ከሱሜ ሳንኬ ሰነራኒ ነሞዳንዲ
ሰገንታ ኒኩሌራ ኢራን ረት ወሊ ገልቴ ቶልፈመ ካናዱኛን ረት ወሊ ገለጀቹዳ ሰነራቲ ማሪንጀል ቀበሜራ ማታው ዶራታ ተምጅርቱ
ጃርመን ፈያ አዱኛ ከተኩማ ሞቱ ሞታ በላ ኮንኮላታ ዳንለ ነሞኒ ከራረቲ ዱመን ወጋት ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ዲደሚሽን ከታን ተውዱበታ በለወንኩን ረጅሬስ ሳኒ ከስላ ኦልቹ እንደንዳሙ ተውለ ጃርመን ኩንዱበቴ ጅራ ሆዱዳ ቦደ በሊናን ትዴብና ቆፒሌን ከኛ ቶርበኒ ስፖርቲቭ አሜሪካ ፉመቲሼስ ደበሬ ሳኒ ገታ ጅሩ ደገፈቶ ተከኛ ዋመራፉ ወገጥሙ ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀና በለን ሶዱቲቭ ገረጃለን ታዴብና
ሰገንታ ኒኩሌራ ኢራን ረት ወሊ ገልቴ አዱኛን ረገይ ዊጣታ ሀርዳ ፉል ረት ተርካን ፈቺሱን ከን ደንዳ ሙተው ኮሚሽን ገምለሜን ራ ወልት ዱፌ ረት ዱዱበታ ከጅሩ ተውን በካሜራ ወልገይና ራ ኩን አንጎ ተሰደር ካውላና ከን ኢራን ኢፍ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪቴን ቻይና ፈረንሳይ ራሻ ጀርመኒ ገምታ አውሮፓ ቪየና ከሰት ወላርግሲ ሲጅራ ማጋላ ለካና ከሰት ባቲያዶ ለሰደር በውሊ ገልቴን ካቶልፋ መዮተው ኩንሲ ኢራን ሰገንታን ኩሌራ ቀብዱ አከዳንገስቱ ዮተው ኩኖ ጅራው ላኒ ሞግር ረካ አሚያካው ከጀዶፍ ከሳ ቀባ ድልበታ ከለሳ ገምለመን ወሊ ገልቴ ቶልፈተን ኦጅራ ኦልቹፍ ተርካምፊ ሰጀል ቀባር ፉደተኒ ጅራን ኮሚሽን ኩን ወጋቴሮ አፉር ወላርጉ ማሪያታ yo wancha bejrates gabase rakko mame furuf yala jedamera lami ertra gara israeliti godane achu jiratu polisonni biyetti dogogorana jesani juru kunis bufata to bisito kotti namni to kolloltu israel to ko ajese kanem bro kudane gamare se boda namni badi kana gesi se aniti lami ertra kana ajesan polisonni akajedanitti namni mulu habtom zerhom jedam kundil batakalesa shakkama salamata se ani ajesan video namota nanno sanaturani waraba me akagarsisut bufata autobisi barsheba kan israel gamakibba kesatti namamadae la farattu kufedi girallolo namonni muachituran didita fitumaturan mumichi bisira israel benjamin tanatanyahu soda fi biru jiru ratti akekachi sakakenna yotaw enyo yu seran tigafata mujala milikun dandaw jeru sabahiman nanno akajedan tilamin ertra umrin wagoti digdamo take setaw kun daanna siyasa gafate visa argachu ratto jeta jira umnotin nagenya kan israel witata harra nama duguman halella kan agesise barani jiru umrin sa digdami tokko kate lam israel dedala taraba ka kabuda polison nachu mataje sani jiran tasgabin akabuf ministrin dantala america john kerry gafata nijiru ministrin hajala america john kerry garadu mator bankanat de ogano tarasha turki saudi arabia af jordan wajin walargu dan hala siria ke sa kan ilale formata siyasa arguf dem sabar bachi surre de be anijal qabu hala dande surratti dubatu kerin da wanna spain ke satgegge san irattaka dubatanit united states siria gutumatti di gun fetu kanamales parti lenni hirmatan carran juru malakate attamitti sojirra olu akadandaw kanneni hubachu dandaani da jedan rashaf iran dabalate hundumtu furmanni gamawarana akka hintane wandubatanif furmata siyasa barbachu dafimmo carraqu qabna jedani rukeri kun fitin sadala namaratti gaggefamu fabbabi yumma biyota kutasana undumaratti soda umusas dubataniru guddinni dinagde china nusa sadaffa kam barakana jechun kumala mafkuda shankesatti suta tirata kajiru tauf harka jaab qabti sagal qofan guddachu nibsamera guddinni dinagde addunya egasuta guddachuu jalqabee as biyya addunyaarratti dinagdee guddaa sadarkaa lammataarra jirtu chaayinaaf hagana qofa guddina argamsiisuun ishee dadhabaa ta'uudhaa jedhan. Waajjira istaatistiksi biyyoolessaa ka chaayinaa lakkoofsa har'a ifa baaseen erga bara 2009 as oomishni chaayinaa keessa harka 7 gad bu'uu mul'isa. Bara 2009 yeroo hamaa sanattillee harka 6 qabxii 2 turee jedha. Waajjirri kun akka jedhutti oomishni oshaalee baatilee fulbaana darbee harka 5 qabxii 7 guddate. Kunis dinagdeen biyyattii suuta guddataa akka jiru kan agarsiisedha jedhama. Dinagdeen chaayinaa waggaa 25 keessatti guddinni isaa suuta kan adeemu yoo ta'u, kunis oomishi chaayinaa gabaa addunyaa irratti kan barbaachisummaan isaa xiqqaataa waan deemeef baatii sadaasa darbee kaase immoo yeroo 5 sharafni maallaqaa gadi bu'uu isaatiin ta'uu caasaa irrattis maallaqni hedduun ramadamuu isaan kun dhufee jedhameera. Godaantonni kuma hedduun har'a daangaa Kirooshiyaaf Serbiyaa irratti danqamanii jiru. Hangaariin daangaa ishee Kirooshiyaa wajjin qabdu waan cufteef jecha godaantonni halkan qorrisaa hammaate keessatti nyaata xiqqoo argatan. Dilbata kaleessaa utoobisii ho'an qabne keessatti godaantonni 2000 ta'an taa'aa turan. Kunis daangaa Serbiyaa ce'uuf akkasumas gamtaa Awurooppaa dhaqqabuuf ture. Erga Hangaariin daangaa ishee gara Kirooshiyaatti ce'u cufte as autoobisoonni godaantota fe'an karaa gara Sloveeniyaadhaan yaaluudhaaf jecha lafa dheeraa deemu. Lakkoofsi godaantota guyyaa guyyaan biyyattii seenanii xiqqeessuuf irratti hojjetaa jirti. Hangaariin dubbi himaan dhaaba baqattootaa kan takkummaa mootummootaa UNHCR gamasii akka jedhanitti Hangaariin rakkoo godaantotaa ammeessaa jirti. Daangaa ishee cufuun kun rakkoo fi gadda baqattootaa dabalee namoota abdii kutatan kun imaltuun isaanii akka dheeratu godheeraa jedhaniiru. Waraanni poolisii fi namoonni fedhii ofiin bobba'an kan Filippiins namoota guutuu lolaa bishaanii yoo xiqqaate lubbuu dhaban 11 galaafate sana namoota lubbuun hafan baraarsuuf tarkaanfataa jiru. Doonii gommaa irraa hojjetameen kan gargaaraman baraastonni kun odola Luzon gama kibbaatti qajeelaa kan jiran yoo ta'u, jiraattonni naannoo mana isaanii keessatti qabamanii jiru. Hedduun isaanii bishaan mana isaanii keessa waan guutee jiruuf bantii mana isaaniitti rarra'anii jiran. Kunis rooba hamaa guyyaa 2 walitti aanee dhaqqabee ta'uun ibsameera. Roobni hamaan bubbee makatee taayifuun koop jedhamu kun elektiriika jiran dhabamsiisee teeknoolojii dhalli namaa ittiin wal quunnamu hundumaa mancaaseera jedhama oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa ka silaa irra caalaa isaa oolchuun danda'amu balaawwan konkolaataa karawwan irratti dhaqqabaniin lakkoofsi namoota dhumanii addunyaa kanarratti waggaatti miliyoona 100 miliyoona 25 ta'uusaa dubbata. Gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Liisaa Shilaayen waajjira tokkummaa mootummootaa ka Janavaa jirurraa gabaasaa nageenya karaa ka bara 2015 ilaalchisuudhaan akka gabaastetti biyyoonni 180 addunyaa kanarra jiranirraa ragaa argachuudhaan gabaasaan bara kana qophaa'e kun balaawwan karaarratti dhaqqabaniin lakkoofsi namoota dhumanii dabalaa deemuurraa dhaabachuusaa ibsa. Yeroo lakkoofsi konkolaataa dabalaa jiruu fi lakkoofsi uummataas addunyaa kanarratti dabalaa jiru kanatti lakkoofsi du'aa tasgabbaa'aa deemuunsaa oduu gammachiisaa ta'u akka ta'etti ka jaarmichi dubbatu. Ta'us garuu lakkoofsi gabaasaa kanarratti ba'e akka agarsiisutti keessumaa dargaggoonni umriin isaanii waggaa 15-29 gidduu jiran kanneen sadarkaa olaanaatti balaa konkolaataatiin dhuman ta'uun immoo gaddisiisaa ta'ee jira. Kana malees gama nageenya karaatiin biyyoota dureeyyii fi iyyeeyyii addunyaa kanarra jiran gidduu addaddummaan jiru bal'aadha. Balaa konkolaataa addunyaa kanarratti dhaqqabu keessaa 100 harki 90 biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qaban keessatti dhaqqaba. Garuu konkolaataa addunyaarra jiran keessaa 100 harka 54 qofa ka biyyoota kana keessatti argamu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaatti daayireektarri damee waa'ee dhukkuboota hin daddabrine Iteen Kruuga akka jedhanitti du'a balaa konkolaataatiin dhaqqabuun Afrikaan tokkoffaa giddu galeessi bahaa ka ittaan ta'e dhuftu ta'uu dubbatanii jiran.
Africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road.
Afrikaan addunyaa keessaa makiinaa harka lamaa qof qabdi. Balaa makiinaatiin ammoo isitti addunyaa keessaa tokkeessa'u. Biyyitii akka Sweden, UK fi Netherland faan ammoo dukaraa makiinaa irraa kana harka 80 xiqqeeffatan. Hujii jabduu gara gannu kurnyaa keessatti hojjetanitti akkana kana balaa kan hambiseef seeruu fi hin jabeeffatan. Fakkeenyaaf waan balaa namatti fida ariifatanii makiinaa oofuufaa. Farsoo dhuganii makiinaa oofuufaa. Yoo dhoqdhoqqee oofanii waan mataa keeyyatan kan mataa balaa raambisuu danda'a helmet keeyyachuu dhabuufaa. Fakkeenyaaf yoo makiinaa oofanii qabattoo namni makiinaa oofu keeyyatuufaa. Yoo ijoollee makiinaa keessa kaan ammoo barcuma ijoollee malir kaa'uu dhabuu kana jajjabeessanii seer kan to'atanii balaa kan xiqqeeffatan.
Garuu dhugumatti waggoota sadan dabran gidduutti biyyoota 17 seerawwan nageenya karaarraa hojiirra oolchachuudhaan lakkoofsa du'a balaa konkolaataa uumamu fooyyeffatanii jiran. Akkasumas akka balaan konkolaataa dhaqqabetti atattamaan gargaarsaan bira ga'uun lubbuu du'arraa oolchuudhaaf qooda guddaa qabaa ka jedhan Krug. Akkuma balaan konkolaataa dhaqqabetti utuu namoonni hubaman wallaansa fayyaa tattamaa argatanii du'a dhaqqabuu malu walakkaadhaan gaccabsuun akka danda'amu qorannaaleen agarsiisanii jiran jechuudhaan dubbatanii jiran. Du'a karaarraa konkolaataadhaan dhaqqabu keessaa 126 kan namoota biskileetii oofaniif miillaan deemanii irra ga'u ta'uu kan dubbate Krug Afrikaa keessatti lakkoofsi du'a kana akka 100 harka 33 ta'edha kan itti fufanii dubbatan. Biyyoota guutummaa addunyaarraa keessaa 100 harki 80 kan konkolaatonni oofaman agi tokko kan ulaagaa nageenya karaa hin guunne ta'ullee gabaasaan jaarmee fayyaa addunyaa kun beeksisee jira. Kun keessumaa biyyoota hiyyeeyyii kan konkolaataa imaltoota isaanii keessaa 100 harki 50 bara dabre oomishaman ta'uunis gabaasaa sana keessatti ibsamee jira. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'aa jira dhaggeeffattoota keenya. Asiimmoo waaree booda sa'a 1:43 ta'aa jira. Qophii keenya ittaan nuti ce'uu keenya dura wallee Mukhtaar Usmaan kananis sana feera ittiin bohara.
kanaan abdii dhume kanaan kamtu kam kadhata dagadamtee tafta. Bardaabbatee nu eeguu yerooni nuti wajji fiigne dhaqqabannu malee feetu dhuftee feetu narraa hafte mpafa keessu dhumaan.
Muhtar Usman walle sagana guddan gara tomsa da geffato ta kenya kun radio sagale america saganta afan oromoti copy sporti Kopia rakes sati soran wal dorgomi kubamila ka akka wanca kubamila dunya jolle wagga 17 gadi U17 jeda mudabale odu sporti addada dunya kanarra qabate diate jira megaru masatten sinnabar
Yana makamoltan duri Arsenal Manchester United fi club yakka kamagadan amma mo Sunderland ta Africa ke sat makaba facha ufumulisa rufujira guyaden gadda jal qabani marro sadde tabatani goli kudani sadde tittigale Nigerian akum jal qabden USA lamafduwana dabte turgommi kubba milawanca dunya jolle gan kudani torba ti gadi U17 ta Chile tabachujiran ratne makanoltolchujir Chelsea den gadda turgommi kubba mila English Premier League ke saba ufuyu fagon jirtu umbe nutani guyaden gadda Aston Villa lamafduwana mote amisuma olcete sadarka kudani so tokudani tokke sorgo betetet Jolle dubra kubba mila tabachu fedan qarqar sargatu fakken jolle dubra Oromo ka Minnesota kubba mila tabachu foljaru jirani sanittimna matoto dorda ke sato Nami Afrika durgommi English Premier League de awwat yo yuheddu klabota Arsenal Manchester United Liverpool if Chelsea fajalata amma mo Sunderland ti jala Afrika argachu fwan heddu ufu falu ujjir klabintuni Tanzania twalintate tin fulay jolle kayma kubbat tabachi sa guddi fachane Tanzania banu uf copy jirt stadium ite so dare salam te somotuma Tanzania dare salam ijjar uf demu jirt kana jolle kayma Tanzania qofami ti nanno heddu ke sadufani tabacha ke saguddatan Fulan bashannanaati fi sporti tunin maqa presidenti Tanzania Jackia Kukwete JMK jedani baasan Sunderland maqa ufikana biyakka Ghana Zambia Afrika kibati fi Tanzania fa kesat lenjistot kubba mila lenjisa waya maqa klabot isanik abanittinaqa gurguracha klabitana tabattot Afrika bebekamo ka akka asma ugyan fa John Menshifa Sule Mantura fa kak Patrish Ebom fa El Haji Dufa warakanate naqa chiftetin ufbesi sujirt Kamkani waldurgummi kubba mila dunya FIFA ni jolle gan kudani torbati U17 jere kopesi Chile titijiran durgummi tan biya diddami afuriti ardi gargara kesa waltrufetin tabachu jiran marro sadde tabatani goli kudani sadde titigal Afrika kesa Nigeria, Mali, Nigeri fi Guinea fi Afrika kibbafa takkane tabachu jir durgummi guya den gadda jal qabantan rat Nigeria na kume jal qabden USA lamafduwana dabd Mexico len Argentina wa makasi tolchit lamafduwan kesa galchit Ecuador, Honduras sadir duwana dabd hardamo New Zealand, France, Syria fi Paraguay Afrika kibbati fi Costa Rica ti Korea kabati fi Russia len mo walin tabatan Gamkhani ni jollen dubra kubba mila tabachu rafaida heddu argatani jet qoranno nji tikka durat baati ak qoranno tanati jollen dubra kubba mila tabachu jalatani yukana modern de tikabani herrega mata sani jabeffatan barumsakka mathematics jadani kafa jabeffatani jet qoranno ntun jollen dubra romo bardabre fi barkan keessa klabi kubba mila tok yayabatani gafa durgommi osfana wal durgommi sporti hawa so roma america gam kaba jechu tabacha dufani jollen tunene jollet anduri Urgo Hajit waltqabetini fille kees tabacha asingan akisan dandeti jalal kubbaq aban guddifatani fi ayyabejet klabot lamanta na klaboti gafasi ayyaban lama sinqe fi abdi borit sinqe barkum lamaf kudani afuri mot abdin boramo barkum lamaf kudani shani mot adotan jennu urgoni barums computer engineering qabte barkum lamaf kudani afuri kees dorgomi osfana ratti klabi jolle dura tabachi suf eyya margatte jennan atumani dabart fedin tun garam gulan dufte jennan
Dugmani wala kanarati firmacho si jollele walit kabu kanatakate marini ani gama dubarti ziti jarra hedun kabundu wala kanarati firmacho ni ani gama kiyana kanandura le jarature guyana radar bite jirti ato male jollele diko ka you know charrasana yo jirate jollele hamile tani you know garaf durati wan abdatu kabdi jirchu da firmacho tani ama jollele hedun elementary run matematti high school in matematti yachin bodamo matinille heddu you know ingargaruna ka gara folderati tichimaneti etti tabatan yichechuda amma even asitti daban nemti like osfanati you know hermanne yagamane adabane garu ligia dadda termachuda afiamalle jolle gaffata jira jarral heddu jira you know charradu masanete you know akadaban infero amejollin tete no swargite sirriti tabatti you know garu like erga tikko gudda chujal kamde you know namni gadi kabun jira beta atamma dubarti da mon kajadun sunle you know adarile ni jirti society ni leg you know hagas mara kajjebe sunjiru dubarti ngara kubba sitakka tuftu so garu su charran sun especially oswana rati you know charran sun yo jirate oh kadubarti san ke fatir match ni dande si you know kajadu san rati like jolle you know tatabe chat of this one taka one tabda to kawdi yachura digging gar birale yo jirate especially amasu dande ni like you know ligit mata ko ke sat su match dande ni one ma egga to gara full durani jirai yachura
dansa akuma adati yo argino jennu iyo heddu kubba mila kan jollo namum dira tabata jollo dubra manta tabachadu hajira male agamalle adan jirtu aguguddan diru matabata sporting silafuna mu fuolkitte faida mal rak male wanti guddo jollo dubra kubba tabachu male nif male wandu bistel dagetelle tanan wani kitab radu bistelle tanan wani dungam gaman argitelle tanan tanan
dugayod benne namni toko kamille hata sporti ati jalatu kete da wochun suni heddu like bakati termachu dande su te da wochun qofa town sana matin tolo garabiratin mo sporti you know the vertin am yerolalte like you know delegata school at you know it's just so much busy schedule so yo so sporti gama kanati yo termate you know fayada fille gari da mitire so
jolle romo ka jolle dubra ka kubba tabachu jalatani namnu jaga su jirka kubba tabachu jalat jolle dubratin malje chufet
aran heddu no finjiru hata omale ti chimtani tabachu qabdani male fi you know namni heddu like you know kasani gargaru heddu one in direction numatu tabachu qabna itani like chimtani tabachu qabdani yechuda society you gafaisin wago tani mollistani simfana dema jachu mudditu qabdani namni singargaru fille
tani jachu feti urgo haji aye hamma mo minisota fitanetin gara english premier league itedabarra english premier league kesa club in chelsea ka armandurate relegation kana modrogommi clubota english premier league didaman kesa gadbu ufiyu club in tokolam qofti dubatta kana modikol cete gara wadaka tolcho jirti gara sadarka torba olcete tindikol bate diwetana aston villa lamafdu wan motetin olcete kunna mo jose mourinho le gammachu gammachu galgalu fille gammachu akuma jenne gammachu nama yo chelsea tabattu nama dubachu dusi ufiyu no qatu jedan worris beko gammachu gudara les galate fanna chelsea ndio tan olbade mo jirti maljechu tunin chelsea olba wojechu sadarka kudan sadarga torbolche wojechu maljechu garam demo jirt fakkat mal abdi mant duramulat
ambeku garu sa so fifra churafi gurgomi wanjetu natin fakkatu garu tabling takanga kurani kesalituni because wandurgoman fakkata amma ragaru kajirani kotako farajran kotako farajra chuni still is called bottom 11 the table is la cosa tarifani jurura isatu marajran amas hatau yumale karakotokot jeni jirani ega accomodi mani abbin cavallo e io so venire a giolle mica cava giolle de drago dagagoni cava e san fa yala jirana fakata mani ni borajo pundro wanter kan facu vai fakata e tabonno ne ka warin central midfieldin ka
origidaba
sa jirani yeah jidduro ka tabisa jira diku allafe fakkata sa tuna fakkata kadu ka kargi sa jiru worri kisan duba still one chima ina fakkata garu jidduratti rakkini jiru
ya dan saman chuni gamachu galgalu kharade mu jirajira gamachu kharana gade mi chelsea ga fadde bitelle sadar kum dan sar jiratti torbo gadin buitu torbo litti jenna abdanu timamalle ga fad khara galtelle akas abdanna akasi kharana gade mi gamachu
fayyate galatu
naga khis Kalama sadi Africa radera mila muri
Kalama sadi Afri maratoni katta muri dagge fatota kenya bor qoppi kenya wayo matoromo dagge fachu ndagatina kada gajir tar radio sagale america saganta fan romoti america f ummatashe Aadaa dhumaan guddisni ijoollee akka hojii haadhotaatti fudhatamaa ture. Garuu qorannaan hawaasaa kan ammayyaa akka agarsiisutti guddisa ijoollee keessatti qoonna abbaan qabaatus barbaachisaadha. Ijoollee abbaan isaanii haadha irratti dhiisee deeme aga ijoollee abbaaf haadha gidduutti guddatanii jireenya isaaniitiin milkaa'uu dhiisuu malan. Jaarmiyaan magaalaa Waashingtan irraa fageenya kiiloomeetira 140 irratti argamu tokko workshoppii dhiironni akka abbaa gaarii ta'an gargaaruu qopheessee jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffata gabaasaa Baktiyaar Zamanoof Tujubeetu dhiyeessa.
Harlek Meeriland bakka River House jedhamu keessatti hawaasi waldaa lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Raashaa tokko abbootiif bashannana bakka isaan gorsamaatiif bakkuma sanattis shaakala tokko tokkotti argatan qopheesse. Nama daldalaa kan ta'an Paavel Katsevenko Hagerstown Maryland irraa yoo ta'an gara bashannana kanaa dhufuun ilma isaanii waliin yeroo gaarii akka dabarsaniif gargaare. Hojii hojjetaa maatii ofii kunuunsuun ulfaataadha. Nutis abboonni kanarra asitti walitti qabamneef kana mari'achuuf jecha. Irra hedduun namoota ijoollee waliin yeroo dabarsuu kan qabu harmooliidha jedhanii yaadu. Abboonni yoo hirmaachuu baatan garuu rakkootti geessa jedheen yaadaa jedhan. Abboota qofaa utuu hin taane ijoolleen jireenya isaanii keessatti abbootiin hirmaannaa hin qabaanne yookaan abbaa waliin hin guddanne illee sagantaa River House kanarratti hirmaataniiru. Isaaniif kun dhiira fakkeenya isaaniif ta'uu danda'u waliin mari'achuuf carraa gaariidha. Gorsitoonni dhimma maatiis gamas dhaquudhaan shaakala sakamtu caalaa jireenya isaaniif wayyasa jedhu ilaaluuf argamaniiru. Kiris Brinkham abbootiin nama maatii gaarii akka ta'e gargaaruu yaaduudhaan waggoota shan dura bakka River House jedhamu kana bitan.
We bought this place in 2010 with that purpose. And in 2011 we actually started serving.
Dhimma kanaaf jecha bakka kana bara 2010 keessa bitne. Bara 2011 keessa tajaajilawwan hawaasa keessa jiran gargaaruu jalqabne. Hawaasaaleen erga River House'in binnee gargaarre Washington DC, Baltimore, Wilmingtoniif hawaasaalee dugdee laga gama dhiyaa jiran keessaati jedhan. Qindeessa sagantaa sanaa kan ta'an Viktor Visotiskii luba waldaa kiristiyaanaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Raashaa New Life Russian Church jedhamuuf Virginia keessatti argamuuti. Ijoollee dhiiraaf barsiisaan inni jalqaba abbaadhaa jedhu.
It's very important for a father to be in the son's life. The son is going his father's path and learns from him.
Abbaan jireenya ilma isaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Ilmis fakkeenya abbaa isaa faana bu'uudhaan isarraa barata. Kanaaf qophiin bashannanaa dhiirotaaf qophaa'e kun carraa ittiin boqonnaa argataniif attamiin haadha warraa koo waliin hariiroon qabu cimsuun danda'aa jedhanii akkasumas ilma koof attamiin fakkeenya gaarii ta'uu danda'aa jedhanii akkatti yaadaniif isaan gargaaraa jedhan. Visotiskiin itti dabaluudhaan akkuma jireenya ijoollee dhiiraa keessaa qooda qabaachuun abbaa barbaachisaa ta'e jireenya ijoollee durbaa keessattis akkasuma ta'uu walii galu.
Girls love for the opposite sex begins with her love to her father. Her father is the first man.
Ijoolleen durbaa jaalala dhiiraaf qaban jalqaba jaalala abbaa isaaniirraa jalqabu. Abbaan ishee dhiira isheen jalqaba jaalalatti agarsiifteef isa jajju. Abbaan intala isaaf goota. Kanaaf abbaan haadha warraa isaaf amanamaa ta'uun maatii isaa jaalalaan akka guutu gochuuf haala mijeessuun barbaachisaadha. Sababiin isaas intalli isa kana mara itti dhiyeenyaan hordofti waan ta'eefii jedhan. Visotiskiin akka jedhanitti abbaan qooda maatii keessatti qabu akkuma hojii isa kabiroo cimsee qabachuu qaba. Ijoollee isaa waliin yeroo gaarii dabarsuun bakka jalqaban gaarii ta'uu danda'aa jedhan. Waaltaan deeggarsa maatii walii galaaf guddina maatii kun maatiiwwan akka ciman guddina ijoollee gaarii ta'e beeksisuu akkasumas maatiiwwan of akka danda'an dinagdeedhaanis akka fooyya'aniif tajaajila gargaarsaa jalaa akka ba'an barsiisa. River House kan jedhamu bakki bashannanaa kun bakka sadiitti qoodama. Inni tokko biilsa isa guddicha, kaan immoo bakka keessummaatti simatan ennaa ta'u kutaa kabiroon immoo kutaa hojiiwwan adda addaa keessatti hojjetamani. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya nuyi sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.